anywhere, you hear me now? You see, we have tried to legalize, you know, so me, I make sure. What can you do? You know, tell them what I go on.
Lie, mama. Marijuana, go roll, na go roll, na go nazus, go nyongi. Lie, mama. Marijuana.
DJ,
usichelewe, usichelewe, shake chele. Nyeke mbele. Usichelewe, shake chele, shake chele. Nyeke.
Hii mboka imeiva na ningware yo tare inaniambia nafaa kuisign ndio
mbaya. Na mbali, nafaa kuenda na nizani. Sweet flani, shakabox na kawasaki. Jesa, sanse hawa chutaki.
L-E-double-S.
Sito kwa mlima, elephant kwa your task. Kwa kwenda viral, hadi fans, bigwa by the mask.
Hauna kakitu na unadai, umekam to kuchil. Na usapika touch kitwa
IT. Wako pesepo, ameshindili ya mafumbo. Buda pereka hiyo injili ya
Nime roll na kibizda mashani. Straight adarani, mreshka zamani. Gwash flani, vinyo wako sexy. Mamami, na kushake, stata badi. Alise, stafa dhali, 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 dhali.
Sito kwa mlima, elephant kwa your task. Kwa kwenda viral, hadi fans, bidu wa vaizo mask. Crawling zingine, juu ya effects la dust. Crawling kwa pub ingine, kajo ni waka kirust. Crawling kwa pteja mwingine, juu wa lenze ina bust. Holy water ya kwa chama chetani na task. Misle wangi ya subuhi, staki kwa ribu ya thrust. Jua ni nini kwanza. Sito kwa mlima, elephant kwa your task. Kwa kwenda viral, hadi fans, bidu wa vaizo mask. Crawling zingine, juu ya effects la dust. Crawling kwa pub ingine, kajo ni waka kirust. Crawling kwa pteja mwingine, juu wa lenze ina bust. Holy water ya kwa chama chetani na task. Misle wangi ya subuhi, staki kwa ribu ya thrust. Jua ni nini kwanza utaika kwa sahani fast. 40 days, 40 nights, itabidi nime fast. Bango na drug disorderly, community serve. Rudy could drink properly, familia ime kutrust. Radia property, I swear you're their only son. Ebu sema utafreeze account. Pesa pombe siasa na wanawake theme. Juu ya hii last. Hata wanawake usha kwa matif. Heyo divide. Ni ya sherehe, graduation na wedding. Hiyo ingine ni ya kutu divide. Wase wana dive deep. Na wedu kusim. Life guard hako kando. Na wachekelea wakusip. Sileza I'm sleeping. I'm falling. Vesteya.
Lime roll na kibizda mashani. Straight adarani. Mreshka zamani. Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kushake, staka badhi, alise, staka dhali. Nime roll na kibizda mashani, straight adarani, mreshka zamani. Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kushake, staka badhi, alise, staka dhali.
Nali mwanga wera tuwa kuna birthday nisha izoza 247 till Feb 29 Tata jwaje munga sila zodiac. Crime daily bila mass following. Fuck diamond is a love song. Sindo machi zota kudry. Dry tumerudi kwa isi wa motorbike. Hivi ndo venye nyudunda. Klabu na ndenga Mombasa kuchuda. Soga bala na vedunda di watu wa mungu tucha secret ni dumba. Straight makilo finesse. Tata jwaje bazinga kondoni ya nyumba. Wife material meayas cheki ratchet anapitenda ni cougar. Man turn mini hood rich. Mike sonko bila handouts. Nikira ukanga uskini uji. Sabu lunch tindogo getu na handouts. Zujuza boy chaltisha runda. Kwa tuta kitutu wakike na kigunga. Gang banging up anairo squeezy gang land.
Roll na kibizda mashani, straight adarani, mreshka zamani. Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kushake, staka badhi, alise, staka dhali. Nime roll na kibizda mashani, straight adarani, mreshka zamani. Gwash flani vinyo wako sexy, mamamis na kushake, staka badhi, alise, staka
dhali. Mwere, mbona nyinyi na wawasha, nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chain gani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normalishe mbeteng mamoli kwa Henneken. Mwena mi yo my friend we got rich in the ends. Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu lizesh del Fallingham. Cinema bagla for sure na hisi siri. Bala club wezi njua kwa CCTV. Bro nikimuambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki mbizi.
Kuna mbali na vaguenda na nizai. Sweet vlani shakabuksa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapuni tambui siku tambui.
Kwa zingwa kona waps kauna ngam na mawaps. Kauna ngam na mawaps kauna ngam na mna. Kwa zingwa kona waps kauna ngam na mawaps. Kauna ngam na mawaps kauna ngam na mna.
Kwa zingwa kona waps kauna ngam na mawaps. na sound vibaya kama giteme katika string. Watu wamewaka mbaya diwa naka walking Christmas tree. Tuko tired of this shit, do keep ya ni msik. Lala nayo na yo V, nikaona hip hop police okay. I got four fucking phones, now kini call niko mteja. Scratch adi bonds, una deal na mateja. Stone after stone, nika na build kakeja. Ninika don't call yon, ukini try. Na sound vibaya kama giteme katika string. Watu wamewaka mbaya diwa naka walking Christmas tree. Tuko tired of this shit, do keep ya ni msik. Lala nayo na yo V, nikaona hip hop police okay. I got four fucking phones, now kini call niko mteja. Scratch adi bonds, una deal na mateja. Stone after stone, nika na build kakeja. Ninika don't call yon, ukini try out a penda. Ya vituko juu ya vituko, adi na jipata tuko. Soma kabuko, mpili life haina kupon. Kaina ganji tupo, na kaina ganji ya tuko. Wana mikono refu, wakuna sleeve na watoshea. Kuna biz na otea, niku dingling ojea. Niko on my way up, na wana stairs za kunibondea. Wadhi kuna Montclair, mimosa soka unapitia from Ocha. Make sure you stop there. Yo, vitu toka kwa siwa nyangu, ni masifo. Nani wanaingia kwa stu kila ta four. Kame shiku wa misiko, skubali kutok.
Check it,
I'm the wrong guy, sina shauri za moyo. Talking a loving tone, bada haupati though. I want peace, usini ite darling. Thanks for the loving, mina penda ganji. Tuma kwa hii namba nimekupigia nayo. Do yangu ya biashara usiwa ringia nayo. Kadela tunasele, na stingo zitatrena. Wende hainanga mboe mbeza kisele.
Yo, lisi sile hit wa mtayenu. Kayes wa UGSU, watageta takawa kopechu. Eri wa hangnangos na ndechu. Asha sambuka zimasika, kwani unataka kutunguza. Kayule vaiti alibanu kwa duka. Oh, sorry vaitesa ndo nimekumbuka. Stambui rituals ati mababu wameitisha. So and so hameingia kwa bana miwa. Suna asa enter the club, amiari.
Ize kajaja, sikudhani ngefanikiwa pia. Kwa kidogo nisha lose hope, sikudhani ngefanikiwa. Sikudhani kwamba ningefanikiwa pia, ningefanikiwa ilize kajaja. Sikudhani ningefanikiwa, ilikuwa kidogo nisha lose. Sikudhani kwamba ningefanikiwa. Sikudhani kwamba ningefanikiwa, ningefanikiwa.
Lonely kisses whichever distance wezi rushe. Atakani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na waza mbona. Kila kitu chako napenda. Lonely kisses whichever distance wezi rushe. Atakani mbali ndaenda. Mtu wako mbona nakonda ngambaya na wanda mbona. Lakeside woman
nikimbai vodka, whisky ndo chesa. Kuna line flani munga na nekurudia tena. Ninandenga kwa VP, Rashid do chesa. Hindo line siezi kuwa mkoparative na tellers. Mresh ameoga na haringi. Na ituangwa rasta misi na yabingi. Coronavirus na siko China. Man nime come through.
B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-B-L-A-
mtoko mbona nakonda ngambara na waza mbona kila kitu chako napenda blow me kisses whichever distance wezi rushe mataka ni mbali ndaenda mtoko mbona nakonda ngambara na waza mbona lakeside woman lakeside woman yo. Nikibai vodka, whisky ndo chesa. Kuna line flani munga na nekurudia tena. Nina ndenga kwa VP, Rashid do chesa. Tindo line sezi kuwa mkoparative na tellers. Mbresh ameoga na haringi. Na ituangwa rasta misi na ya bingi.
coronavirus na siko China. Man, nime come through with a simple night, man. Ulinifanya ni thrive, nakupenda kwa mawazo, squeeze si rhyme. Nilikupenda sana, by the way, thanks. After kukua my part-time
blind. Blowing kisses, whichever distance, wezi rushe. Atazani mbali ndaenda. Mtu wako mbona, nakondanga mbaya na waza mbona. Kila kitu chako napenda. Blowing kisses, whichever distance, wezi rushe. Atazani mbali ndaenda. Mtu wako mbona, nakondanga mbaya na waza mbona.
Except woman. Mashallah. Smooth and kind, man who can smile in a car so fine.
Na mpenzi makerubi kaumbika na mejaza kama toli mwisho ya mwezi.
Ay, 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 I hate and I love when you drive me crazy. Cheza chini mama wesi na mle wesi rezi. Ananga maringo, ako kaloleni. Hata mpeleke city sadisi mchezi. Wengine nda watupa kama taka ndani ya begi. Mami umenishanga na mapenzi kama vegi.
Blow me kisses, whichever distance, wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda. Mtoko mbona, nakondanga mbaya na waza mbona. Kila kitu chako napenda. Blow me kisses, whichever distance, wezi rushe. Hata kani mbali ndaenda.
Tamiya wera city, then tamiya wuma.
Nakondanga mbaya na waza mbona.
Tamiya make sure, wakati nali, natele mwagwa.
Lai mama, marijuana gulo na gugol na gundazus kwa nyonginyo. Lai mama, marijuana gulo na smoke marashi za umbido. Shanga nyanya, baka jakoe kabita kusifu kwa radio. Lai mama, marijuana gulo na smoke marashi za umbido.
Kukop na kusot na kufold na kuroll na kusmoke na nichok. Bado na kutop high school kiwa broke na kubrox. Tuza drought na kudrop when he plant when he crop why stop. Na kupass na kureceive na kusieve na kusieve mtoe seeds. Na your seeds ni ma six nesa mix iwe bees. Liku sprinkle ya moli ukacheza kama wewo kanipati ya mori. Nikiwa na rende unatuliza ngangori. Mungu wa kulinde usishikwe kwa yolori. Una light mood time tuna feel boring. With the right cook ndani ya chai ya makofi. Na kukula ocho Jamanai, nikishikwa na wewe manze kopa na smile. Swezi kukupata shop nikidai. Na mse ukuleta ye hupote za time.
Alai mama, marijuana gulo na gugol na kundazus kwa nyonginyo. Alai mama, marijuana gulo na kusmoke marashi za ombido. Shanga nyanya, baka jakoe kabita kusifu kwa radio. Alai mama, marijuana gulo na kusmoke marashi za ombido.
Una ma nickname, leocha nkute mamu. Spendi system kwanza vile nakufanya. Ukona sistren ya witwa Mariamu. Snaga dishken juspendi kuhanya. Lako fans ilibidi nimekupanda. Jota namba pedi kipige patikani kwa sasa. Nafa meds every time na kurambo. Mepitia many hands mbutuwe kwe kwa siyasa. Niki smoke me behave, Mr. Crackhead. PDA adi kwa bukla na iwake. Small neck, big ass, wesi mchache. Ikifika point unazimisha di wazae.
Kwa Joe makini kwa darasa, nibe baba bdwaya pia juu ya nasa. On toes nikirudi dom juu ya kishada. Lafu na ugiza wendi tigwa X-Men insider. Tulisha tengana site na kufia kisimani. Adi wa leo tunangoja bonia lili haki. Tusiwa ilengana kijuko kilimani. Niko na denge antakati ni mtumye za apki. Flash your shit alafu adisi ya kihapik. Sheng squeeze kidogo nenda kusound Spanish. Vamos kwa korido ya kotko kabatni. Isli wanajua president wao ni abdi. Mofaye letu nimeshinda nkipepeta iwaki. Ambia chali yako next nikilemewa bahati. Raya sunajua ta ukiwa kufia wakutaki. Takutumia lafu tukutukie no kapi. Sufika wa kwanza kwa scene kumbe ya tukua tumeenda. Police na skendo wameka mkusave yeria. DCI wanatumia picha za last day. Na cheka na liya brace yourself my day. Hey, by Roshio vitu zinarudi soko. Bezi na shika adi roi na vibrate. Tukizaski inoro, haibaneta after kikoro kufichia wasoro. Mambo ya mamokoro nilia chatangu. Tangu mitikiangu mungu jeski mamosoro.
Simo yuki.
Squeezy na jobra za
mungu. Alo skilo, nisiwa.
Sema driller.
Islands kuna sema aje, najwa nimeficha.
Luku bado kibla wa mangita. Tunasaka form hatujalalisha.
Na brayo aliacha mzinga, nasikia vayo alimarika. Mili acha kushikisha, were imenishikanisha.
Achani kuperipa, watu walibadilika. Wengine wakatajirika, doka ama isi.
Mina wish uku, manze atasinge waifika. nilikuja kujaza mfuko, sinajua mi bado mziza. Lazima ndunge timba, mtani lipe stima. Sinaga ta dakika lakini na pesa kashisha. Wanagarika zetu basta kufinya signation. Nisa na ganji zo kuliko politician. Ukwezi piga dem lo za feeders meshika. Na una deal na agents akunaga chamdila. Siyezi osa kwa shinda tho, adimi osha tajiri chrome. Napiga di 3 jobs, almost pata free loan. Fools ni za GMO, almost kuenda chemo. Na kushon kwa system lakini kaiko stereo. Seal coins au notes, awachukuangi hongo. Kabro kwa estoa kunaga ata bottle. Si choice yangu, racism bado iko. Rejoice mtu wangu kawe bado uko uko. Alo skilo, nisiwa?
Sema driller.
This lands kuna sema aje, najua nimeficha.
Look bado kibla wa mangita. Tunasaka form hatujalalisha.
Na brayo aliacha mzinga, nasikia vayo alimarika. Mili acha kushikisha, were imenishikanisha.
Acha nikupe riba, watu alibadilika. Ingina wakatajirika, atoka ama.
Best, tuna chill, we got nothing to lose. Hizo cheni mtatu wajia, tukiwa jazia matatu. Mikono juu please, usi make sudden moves. Ita press umambia kuna kitu apita mekwa news. Karawa wali try kushika youth, sema kwa chamgu. Mau mau, but true, ni vile tumetulia tu. Raishi as youth, lakini I'm too shindi kugroove. I'm too shindi kupush, I'm too shindi my 1-2. Samna duga si look na kuingia car soup. Asio duch, umedunga na ni foreign si push. Hakuna kitu tamu kama kuget high kwa roof. Sayo keja imewaka na inagonga tu maru. Punctuate your sentence to leo chini unasema. Minika Elijah, minika Moses, nikitembea kwa bush arena. E na kam kwa arena, na njaza kimagera. Sauti ya miri ya makebe na play kwa debe na tena. Merudi tena, ka second wave but only better. Please lock in air, parafenelia za mavela. Blena cheki reda, tumerir tuko mareda. Yes, I, nati zinadunda kaza deda. Runda, ndo si udunda, zikirunda. Jeshi ya bunda, washo si mesunda. Willi mdunga, ungechanwa kina mtuva. Izo mbili nza kusunda, sweta baki kijo mekulwa. Alfred Mudu alikuliwa pia na Julius. Crime scene 15, one down rubia. Shut down, shut up, si uliambiwa tulia. Kushoto ya kahasho, mbaka utanza kulia. Pasta likula kondo na mbegwe kwe migron. Liwambia sister alenda kombo, skizel napenda kwe cock. Narjai kondo and mistakes zikiwa tatu ina Ronas. Na Jorjai bow down kwa mlami juu ya do. Mendo yo monkey kwa room, poto benga yo. Nimetoka human zoo, alini import juu ya kuflow. Top ranking kwa boots, alpha omega bro. Patia mtoto the truth.
Hamna jani kufightia, kili ndo ina muscle. Bricks from the east ni kuhustle. At least najua, hii relationship is not a transaction. We, we, uneza rokotwa kihasho. Kichele, mbuna ini delay. Enemies wangu wawezangi ni betray. We, jolze ikuntunia nudu ni kasho mshore kula vako. Vile punyeto unakaanga, heri matako. Ati, matako, ha, ebu repeat. Wali nyuri ya katikati yetu walikuwa kiretreat. Unitembeaji usiku, masaza kazi, masaza drag. Limepiga baseline, moshaza katha maragua. Elections za kurigi, ha, he. Ni mimi rigazi ashaga chagua. Ashana tambla, ha. Domana maganji wa shaga tambua. Rau gal vajere na mwetu za kajiri. Rau kat vajiri na mwetu za kajiri. Rau gal vajere na mwetu za kajiri. Spangwe ngwe kejana good job. Nazibang kama tahira hap tahiri. Kejana good job, jana good job. Jana good job, jana good job. Jana good job. Rau kal vajere na mwetu za kajiri. Rau kal vajere na mwetu za kajiri.
Na salif kidaba na kiwasha sabaridi. Na funga taban jano na rock magidi. Si baby shada, leo na kaka gaidi. Ni crisis na lipuka, baruti mangwariti. Ni kingi elikuwa raisi, sainko ndani into deep. Busy kwezi streets, ukini call siku ski. Huku tunatafuta, sisi waizi. Age kienda, utarealize kumbe wanaga agenda. Custom voesha, jafanya mamiji kuenda. Miaka nkakenda, vota ndo wanakemba. Gavaina laumukena, komitini ya maexperts. Youth washa despair, vitu tunatrust tu. Zina threaten kwanza kuhi, sikizazi ya mafuz. Achaka umelemewa, mtego wapane na shika. Kitu yoyote iko area state capture with them.
Siki kuja zivyo come, hakuna ku escape. Kwa hivyo angalia ni nani una roll now. Ziki come zivyo come, hakuna ku escape. Kwa hivyo angalia ni nani una roll now. Ziki shuko tupate tau, ya inanga atambio. Atukuni juu ya zuni, tunalewa mafanikio. Kwenye makavia, makristi india. Sherezi mekikli kabole india. Shine kavia, achata kichoma umeban piyan. Kesho yake kuamkia, it's all coming back to me. Celine Dion, slap to
huyo mtiaji. Unaweza sema ni Pirates of the Caribbean na wamekari mabia. Mtu siya gote yo captain na machias. Big ship selling aitaki maasira au mtu yoyote anaweza kuharibia. Nimekuja kusikia, sio kutulilia. Tumekuja kuwaimbia, sio kuwaibia. Nika makali man, your life pia ni hard. Nataka kisi ya land, kisaidia
liyana. Au kusikia romance, au kusikia romance. Munduru wakuna chaji ya linyuria. Au kusikia romance, au kusikia romance. Afande ya ponyuma pia lichaiwa mchuma. Au kusikia romance, au kusikia romance. Pesa COVID hati aji ya usikiwa mekula. Au kusikia romance, au kusikia romance. Dera shori lemetuma mwazi ya katuma. Substance abuse 24th juya curfew. Tumekrom dani ya buti ya whipi ya mdabus. Tuko laid back tukisikia kina tabu. God aitwe God joki dogo tuingie mbaru. Kila mtu anapiga show life say IG. Suhu, tuko Nairobi zopelekia YG. Niguash flani na nywele shagi, it wasn't me. Minli piti ya kwenu mkafil kwa knowledge rabi. Nabi, tangu 16 kwa beat. Kwa chief anaku P3, kwa hivyo anaku peace. Kwa street usi joke na si uneza mde tuko D.
Kaini bambi, ni bambi. Sintu kipiga tunaiwacha maridadi.
Ya ya ya, wana Twitter mabani. Kwani tumeshikwa tukachiliwa marangapi.
Rada ni chafu na sisafishi. Hii budget etoshi ukikuja kwangu na feature dish.
Ya ya ya, rende ni chafu achachisha nini. Mindrache tutu wangu na sababu ni staki rafiki.
Underground still superstar how. Unafanya mbaka marapa wanashtuka style zao. Niko full mzuka neza fungwa duka side zao. Vile mi usuka mindio sultan you can find out.
In maji modu, sufuria ya pili. Situ lipuwa kikombe, kitu njimu lipuwa ni pena mbili. Yo, today na sim sensi bila sim sima. Tuko east na tunashkisha ati kushinda meru mzima.
La 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 la. Wrong rende.
Yo 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 yo. There's a jungle out there na mindo monkey king. Top of the top kwa killer list, checky marking scheme. Na wacheka jumacho zangu zi checky micro things. CJ kangatat na ugopa kuran out of skin. Move up for extra cheese, doni patie pedi pie. Mistari zile fresh na wrong rende, misi ule mbast. Studio kit is very fine, wacha ni verify. Changa kwa jerrycan ni kitangazia beringa. Very fast, nilikuwa ramafala kundirail. Mi vacation CBD, nye ndeni ole sereni. Yani ile guas, yani mithili ya electric train. I took a step yet again on enemy terrain. Mubeba stoki ya mwezi yote, wezi nipata na plug kando shock day. Vele ilidunda, ikabaki ni rokote. Juzuki wakisha kama Catholic church kando zote. Sisi tuko on, tukwe high, tuende heaven kama monk. Hawa noni na wako lunch, 247 kama thong. Nina lang effect, leo nataka blanta pana bong. Tunazidu both wakolo kwa kiko kill mbaka loko. Nota lesion and asshole, lupu zetu ni kwe sabu mawen. Ambia Arsenal, tuliachia abu mayen. Babu wa swale, I'd rather die or ni exile, niende away.
Wrong rent, yeah. Wrong, tuko mavitu, poleni. Uliza maswali, tuna majibu, already. Na kila mahali ni kwa ribu, ribu, ribu.
Baby, kulialia suspending. Beba kila kitu impulse spending. Reflex tuko za ki instant sailing. Inafoku tu stress free. Cry baby kulialia sipendi. Beba kila kitu impulse spending. Reflex tuko za ki instant sailing.
Unagonda kwa nini na ushanga mbiro. Spende medarati, spende medarati sana. Spende medarati. Unakonda kwa nini na ushanga mbiro. Spende medarati, spende medarati sana. Spende medarati wewe. Hata mama almadio. Spende medarati, spende medarati sana. Spende medarati wewe. Kili mshure, hape lecho. Spende medarati, spende medarati sana. Spende medarati wewe. Simbo koya mebu jos. Spende medarati, spende medarati. Unakonda kwa nini na ushanga mbiro. Spende medarati.
Kwa nitopi kita kwanga tumakali. Ati moshi ndo ilifanyo sione gari. Yo, driver kwa nda influencer 20 mahali. Months addicted adi mtana kinda mali. Socks imefura ndoto ya rosti unauza. Kopsi wakula, rosti tushafungwa. Pizza inapupo, kikis pia utakufa. Saimu wako makoka, bro wako makrom. Nani atazika nani, mokoro anamon. Bible kutuon, Yesu aliperform. Miracle ati alitent maji tuhodo. Angodos kwa trench, auskivo ndo miwambiwa. Ni feeling netwa kushika, like kistana na live. Kwa diva lingili arifa, mulize ya mekuwa miezi paneta siwa.
Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance. Distance.
He's a course and I declined. You napenda dick riding and the keep al keep and the teta. Aki kuma red cook sublime. Ju reza kukari. Away man kusabai. Ah, you zero. Yes, yeah. Zangu zik clean. Kau kijuta stuck. He zero. Touchdown. 400 degrees. Kwa intro. He's in zaku kuramo. He's in zaku kurumo. Tulipata na utumo ni kadai. Kuru nafanya job legally. Akasema neshi umo. Eshire. Eshire.
Tena na itoka Ngeus na Seska na Tulsa Mohoka. Waifyo njivo muro Wesa jia magram tono noka. Himtani lembwa na chief utatoka. Sign to celebrate na ikibidi basi tot. Akumbuka itembeza kalesa jiji na ulivo. 5 a.m. niko kwa shuka na madam. Pole na ichapa BBI report. Napenda racketeering, gang banging. Ninazigwembe kama jegede na kula sembe. Uyo mshana unaita painting. Ndiyo mdenge, my life is all about packaging na kupackaging.
5 a.m. shuka na madam toka dunda. Nataka kurowe sana wewe. Walisema tuta make it, the life habi daluka. Unanikumbusha malwethe. 5 a.m. shuka na madam toka dunda. Nataka kurowe sana wewe. Kila kitu chako napenda, napenda, napenda. Napenda, 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 napenda.
5 p.m. nashuka na madam danya BM. 4 million thalini DM. Walai online Sophia. Machine like Sophia. But she likes my game. Nepiga nepepe tadi natowa flame. Madam kitandani anadai kama game. She love me pena shuka again. Malegi ya mefungua utadani wendo pen.
Nimekuwa 16, nikiwa mdogo nilikuanga 16. Ever since nikuange miaka 16, nimekuwa nikiwa maliza na ma 16. Mato hii wako nayo nina 16. Tunamaanisha tunatumia 6 means. Na wacharapa wako waki sing sing. Na madhambi na commit me na kissing.
My style is impetuous, my defense is impregnable. And I'm just ferocious, I want your heart, I wanna eat your children. Praise be to Allah.
Are you saying now, Mike?
Yeah. Auko left out, niya ndo wame kumiss apo. Geto watu ni wanoma ni wame miss apo. Tlezo wenu snitch tena puppet, kiche report. Click yetu ni ya mastone, kindom kwa CB4 to deport on. Hakuna mali ya kwepea, gun kill system staff. Nabati kiponea, man's fist keki kwa bashu kiche kijochorea. Niko na step bro, unknown, jiplani ni korea. Mino scapegoat, kwa idho, na sujuku kogelea. Strict vile na gongelea, deep vile na chomelea. Fit suni mezea, 2 fingers in the air. Katikati baki kwa machief na mamea. Mbisi unibondea na mtoke na nyuma magizgiz. Ukisla hizi bae unadunda juu ya nizi. Ndoni kwa mishu. Ndoni kwa mishu.
Kila kitu iko standi. Zile vitu na bani eco friendly. Na makladi simple trending. Na kama mimi siko kazi niko spending. So ni hivi ama ni hivi. Anakuzungushia rank kama chama ya bibi. Anavuruga sana Diana chama ni ndizi. Jona jona tumu kama zanzi na parani mingi. Kaya mingi so mistakilika. Pasi rifa na ya bingi nikiwasilisha. Uneza kasinyika kasirika kunywa sponsor. Hafilita neza mua kukusponsor. Kasidika. Ushapoteza direction. Na badu sijakupitisha hizi choche za ghetto. Tuko mahali tunabari wako kote kwa riko. Wakadinali tumejiavi nipo kote tulipo.
Hako club anawind the waist. Anadai hako busy. Anasema tito night. Anandai na mangwa is a waste. So tunenga kwa kolini. So namuliza ni hippie amani hippie. Hippie amani hippie. Hippie amani hippie.
Nofia wakadinali that neza ngaji mada. Juna katabale cha mwaza mwaza. Wachatite piaje kwa act na Alex cha mwada. Jua venya natunga SN kama assassin. Cause nikone ndese kufest aka na kalash niko. Kipata ndranya na search cab action gizo box. Boss manzi next ni kwa hoover pop. Last vajwa ni ujo ndani ya uko. kuwataja ni makosa cha kubabaika sister sikupendei sifa sifa.
Hiyo inakuanga hapa kawaida. Tarbatatu tagzim na kusundanga kawada. We came through machuadi manche ziko juu ya store. Mwenyeji amesha defender juice na geni bila haraka. Hiyo inakuanga hapa kawaida. Tarbatatu tagzim na kusundanga kawada. We came through machuadi manche ziko juu ya store. Mwenyeji amesha defender juice na geni bila haraka.
Dom na gema na blow moshi. Na da wife mfaina na car trophy. Nikiitisha na weka hiyo pozi. Belea juu ya speaker black alipe hiyo kodi. Mindo Kingslayer, one arm pia na die skill. Every we gathering is an overkill. Links that the money come kando from the banja. Mi huwaga mkali na pafumadi matanga. Tumechoka kushiko na hao mambanga. Game pia hizi nitoka imi nishika kalana. Tivajo na nivako hiyo kitu inakaa pana. Naomba nisi swim nijalie Mungu maulana. Jeve na purpose na eza kill. Juju boys bile evidence hapa hatuna bill. Ni kudhuria, blina na ringes juwa ni makosa. Niko embassy na visa 50 utupati kwa hiyo roster.
Hiyo inakuanga hapa kawaida. Tarbatatu tagzim na kusundanga kawada. We came through machuadi manche ziko juu ya store. Mwenyeji amesha defender juice na geni bila haraka. Hiyo inakuanga hapa kawaida. Tarbatatu tagzim na kusundanga kawada. We came through machuadi manche ziko juu ya store. Mwenyeji amesha defender juice.
Yo tsao de gomzao mashetani juhau ofen tutakaya serikali. Yo tsao de gomzao mashetani juhau ofen tutakaya serikali. Yo tsao de gomzao mashetani juhau ofen tutakaya serikali. Yo tsao de gomzao mashetani juhau ofen tutakaya serikali. Jago kubwa na para na try to kujificha. Dufu mpararo nilikuwa na swim kama China. Chingu, system we too politics. Wanatuweka kwa crisis, tuna crisis. Ilikuwa situations, unajua. Watu waele wangi, 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 ni situations.
Get your education to teach the others. Si life fuku ghetto, ubonga tu hasa. Put the food on the plate. Mazini blanda, tunalifan to mouth. Kama rasta na shada. Sukundani lazimu kuwe na muscle. Ukitaka kaso lazimu chapi hustle. Big up soldier man waki 24-7 365 ukivomilia njeve. Siwezi tozi kaja sikia risasi. Huku kila siku tunaishi na mikosi. Adi pinches na sepa walitai maponi. Na maponya kumapin hizo size za doni.
After kusata linitoka right fast. But nikizishika kini kona divert. Rap na floko damu so misi die class. Na nezani haya kaba dona diverse. Nima nika mnakamki aktaf. Ukapin kichekeshe irudiki bila dama lako boot. Niki spit utadhani nime jam. Mystery zime stick na zashikanisho na gram. Die hard soldier kusip dan kuritan. Jupiter ni endless na sina mako gun. Then music burura mashash music ban. Plus muburuga na zetu kanona fan.
Ilikuwa situations unajua. Watu waele wangi. Ilikuwa situations unajua. Watu waele wangi ni situation. Yo tsao de gomzao mashetani juhau ofen tutakaya serikali. Yo tsao de gomzao mashetani juhau ofen tutakaya serikali.
Hii mboka imeiva na ningware yo tare inaniambia nafaa kuisign. Mbio mbaya, 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 mbio mbaya, mbaya, mbaya. Hii mboka imeiva na ningware yo tare inaniambia nafaa kuisign. Mbio mbaya, 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 mbio mbaya, 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 mbaya.
Jeneza kuwa ni akili venye my pen is ill ama quill. June me shoot watu wengi kushinda rap na black magic pia still nda wakil. I'm sorry for hama king. Hapa ni kali wa chocha mbudhoni the drama queen. Sorry venye wanipa eye contact madhara si die saga. Nipe phone but die labda neza nka die number. Tima moshi uskini sisi my soul search. Ukitaka soma mimi zingatia proverbs. Za kukuja jo makini ikieza don't bother. Bado mi mtinga tafta kupass class ya libu sisi mjua kilini. Mi mzinga plus class ya ili sutruchu. Ikisha fika pass file sijui machoni mimi si zoom. Tuko na ruku bila nare song kizipitisha tu. Nataka baby ani bebe ani bembeleze. Mini mtu machua Mr. Boss yes haku pay bills mini na fewa. Super nana daya kona principles maybe njua kuchua.
Zime shika zike shuka siseme king.
Hadi kwenye chuma za gurudumu ni DJ Black.
Niko noni nina chupa ya Hennessy. Siko solo nina msupa na maybe sina. La la la. Maisha yolo nkijitupa misezi pima. Basi kishika ni bebe. Ni bebe. Nikichachisha ni bebe. Ni bebe.
Niki blacky ni bebe. Ni bebe. Mi niki slicky ni bebe. Ni bebe.
Budaki aliniambia nike mbali na ye. Due to the rain, atungevuka yo terrain. Mi ndo the main, na kuna mweri anamblain. Acha ni mdishi nkupesu, najua siyezi obtain. Kifo imeja moshi, kila sana itajibriza. Nikana asthma, nikana mekimbia mita. Kila kituoni wanadaimini mziza. Nikani lazima, kushika mzinga. Ulikuwa poa, before kutinga. Ulikuwa naokoa, ukashindwa kulipa. Seuna roroa, unajiona umefika. Headshot nikani lipa board kukupiga. Hapo ukibonga mba, unezauliwa. Pia ukibanja sana, utashukiwa. Tulia usiforce baraka, utafikiwa. Simganga na roga, pa unasikiza siwa. Unalala kwa mtaro, unaona moko. Alejandro, nasikia unamoko. Kwanza sema no, huh. Kwanza sema no to your jinga.
Unapiga sim bila pesa mfukoni. Nikifika sim you're not performing.
Kwanza sema no. Yo. Kwanza sema no to your jinga.
Hati nikutumie dondo ukuji unione. I'm the wrong don, I'm not that lonely. Hata kama ni show you got nothing on me. Uliza maniga jijo from Kilifi. Homie yo, Mr. Politician, where's the solution? Kutoka ni kwe newborn, same condition. Me change constitution, ginger na pollution. Poor living condition, bias distribution. Flag red, busy a friend bila weng. Niki sense my sunset, mini shazet. Na washikisha rin wakini saka karen. When is charge, when is saka karen.
Friday kawangware, nini tepwa na kadenge kawangwaro. Kafisa nenda linda na kajapiga uruwaro. Sex wise kagyalalisha kwa daro.
Magic's anger on the beat.
Kumekede kede binongaro. Binongaro. Kumekede kede binongaro. Binongaro.
Friday kawangware.
Ebu kam ni kupeleke na stepu. Unaweka kichwa chini mikono juu. Dance style zote unawangorea. Live TikTok viral tushazoea. Tingisha zungusha tingisha izo madiaba. Tingisha zungusha tingisha izo madiaba. Tingisha zungusha tingisha izo madiaba. Tuko ndani ya vita fight na mebeba nyoi. Sina time ya kufight na hawa watoi. Rambo nyahunyo na rungu ya moshi. Dem diambo na finyo anatingisha noi. Udu ikilia kuna pigwa koto. Mongito isha pigwa soko. Vitu mufikiria nikiwa msoto. Bali niko kuna wakamoto. Wene mtoto raundi itabidi webe homo. Kuche paneza istu kukitishe majuo. Momo mwane kwa strips tunatoma na kidoma. Na kwa kata manali wana mipa kama kroma.
Kwenye wrong reggae. If you know, you know.
Si madaguru nyo nyo.
Vision is just religious matters. Black or white, never know mba skin colors. Let us fight to unite our living pala. We are all the world, we might define looks. But under the same ozone. For in distance, but still the same global. We need each other to survive, that's how the saying goes. We are all the, they say no to racism. No criticism, favorism, no tribalism. What is round, not prison, free, not prison. We are all the weak, let's say no to racism. Criticism, favorism, tribalism. What is round, not prison, free, not prison.
For real, yo, for real. Nibu Nibu Nisha says, come on, dance down me, no life stacking stress. I just wanna dance with my woman to Haribu Aroma. She know I'm gonna take it there. Now what take your 18, wakijaribu kuzidi. Mnaza pull up with a bang, I'm gonna pull up with a team. Cause lyrics them clean, you can play this to your kids. To your grandma, to your mama, to the youth them in the streets. Not just to your beat back, utafanywa roipa. Wanga idea fit, ata kujua neighbor. Heshimu wazazi, ukinyanya dunga Ray-Bans. Inya kila mtu na mjue na wapenda.
Pande boom drop, helping is lasia I musti I.
Ilingine moja safi, nadunga shati kaki, mikono kakis. Miguni mbati, wome za zambo no chafis. Na hukachi atina chawa roro panties. Chupi kondani ne wacha wa soro packing. Kazi cha kazi ni fam tuku, misi big copper. But sick mbaka na kam chuku. Besides kukil marapa na penda kuban ruku. East London, weekend na kunaka naka naka.
Tira lira, ha, tina fist dunya. Wazing na wanga na zuu na mabuka. Odero on the dot.
Anadunga, top scorer, kapunga.
is my character trait. Chofara, pia kuna chakras. Fake love is worse than real hate. Tumba merits, last money clean, easy shit. Suna gitch, hizi ni gangster kicks. Na mix worthy na ma counterfeits. Siambiwi na ma bouncer shit.
Yaman, 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 yaman.
Tani guaya, weni more juya venye nina power. Yaman, yaman, wataka wire. The more na put more heart, the more na remain heartless.
Why?
Hila hila, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuta. Odero on the door, grr, anadunda. Hila hila, tuna fist dunda. Wazing na wanga na zuu na mabuta. Odero on the door, grr, anadunda.
MC, stick, MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B, and B. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B, and B.
Screen yangu bado ni JVC. Old school blood, me wanna KBC. Kitu ambaya siwa siski. Watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same things she still never change. Bado MVP tukimalizanga game. Sioni haya zetu zikikana shi. Mindo VIP kosho zote mna attend. JYK kitu wana TAK. Jeshi ya B imekam kuwaribu South C. Barricade kuna wale wanaike. Jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV ukide tuchome scene. Kachoma picha jwa tunaga ID. MP ya JSK ya our plea. Mara IBC vitu wa tetu saidi.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B, and B. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B, and B.
Yo, ni kami ndo nilioletea corona. Wanabonga very bad, loud, how my hate, I'm the snake hula corner. Sababu shit sao muse yoneshanga roga nsi. Nikitaka peng labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Njuu ni kuficha ring tukeduma featuring. Sprite lean na nicotine. Dry jean na nicotine. Hi honey I'm home. Nazi kindergarten magitesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha. Ama ni kupeleke Rhodesia. Ama damba kamoro. Achani ani kuwai gold.
MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B, and B. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B, and B.
Yo. This year niko fully loaded. MCM vela ya wase schooli gode. Schools kazi cho uchumi ngori. Usilize nafanya nini niko shugli zote. Yo. Naeza kupiga mabare. Jue ni piuni unijibu na madis. Mungumu mina wewe tufanane. Zako mutumba buda zangu nilishid. Kwa super wangu wote ni mayangen. Kutoka 19 mwisho 23. Kupita hapo huyo anaitwa munyanye. Wajaka usema gamano oseti. Utangoja ungoje ugonjeke. Dominiishe utakuwa mochari. Benz manual ndio ni waonyeshe. Gang gang ndio uwa automatic. Ushe panda ndege na mandege. Ushe ifanya kamu bebe ya wabebe. Weni mtoto mdogo na umejaza nyege. Kwanza ibuji panguze makamasi. Skiza hakuna favors. Kama nyangu na umekula tema. Huko mtu hapa wa super mateja. Aisha alijuta kunipa supu ya pweza. Ntagaramia, sengine na sahau wakidi wanatuangalia. Ni msof ndani hard nje kama kadamia. Broda hia akicheka na kanalia. Ama ni hizi madre. Vile zimejaza base. Mabanga walikuwa na ni chase. Kunibamba nikasema nilitha ni tunarez. Look, real niggas got foresight. Gang niggas got no profile. If you know me, you know you don't cross eye. You know what they say, rich niggas don't stop fight. And we give it to the most high. Just bought a land and it goes like I don't wanna say it. Itasema nina Georgia. Like how the fuck did he make it in a short time? Cash how I paid it. If you see it on my neck, that's how I paid it. Wanna shit young,
wanna shit young, wanna shit young, wanna shit young. Ife nangu vute na sina mde wa kufet na monadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu. Juzi juzi na sisiri. Tumeshinda movies, nikatona series.
ndani ya vits wakiuliza which activity mnadu, tunaambia which activities. Akikusize ni usherati, size zangwati, size zambati, salimu wanati, juu this time kahuradi, utasanifu mabati.
I'm chasing my goals, kaufiki bae, you are breaking my goals. I'm chasing my goals, kaufiki bae, you are breaking my goals. I'm chasing my goals, kaufiki bae, you are breaking my balls. I'm chasing my goal.
Mika hika nero juangi vidi poi na kanika ujed brekiwa vizuri. Malindi ndi dramatizer takshinda mwindi ndi.
Sina kutona sina mda wakufed na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu. Sina kutona sina mda wakufed na mwanadamu. Nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu, nafanya shit yangu.
Mini wange si walai. Nafanya shit yangu, na pull up na mangwai kwa karai. Nafanya shit yangu, niko ndit ni is. Na sikuwa mababi, nafanya shit yangu. Wangeshi, wangeshi, wangeshi wa manyanga. Wangeshi wa manyanga.